Sexy diva, divana, LG.
Yani mkuu, ni wako mtaalamu. Si achiki kirahisi, leo inamonika jamu.
African princess.
Mkuu, ni wako mtaalamu. Yani kamkira kiti, leo inamonika jamu.
LG.
Mr. LG.
Check it to my happy. Check it to check it. Check it to my happy. Check it to check it. Check it to check it to my happy. Check it to check it. Check it to check it to my happy. Check it to check it. Sogeze mlete kwenye chupa umweke na majina yake yote asisumbue chochote.
Yani mkuu, ni wako mtaalamu. Si achiki kirahisi, leo inamwagika damu. Mkuu, ni wako mtaalamu. Yani kamkira kiti, leo inamwagika damu.
Cheke tu cheke tu ma epe. Cheke tu cheke tu. Cheke tu cheke tu ma epe. Cheke tu cheke tu. Cheke tu cheke tu ma epe. Tujogo wake ntampangiri kumbe alikuwa ajui pande wangu wa pili kivumbi tu kibidi arukwe akili
yani mkuu ni wako mtaalamu si achiki kirahisi leo inamwagika damu mkuu ni wako mtaalamu yani kamkira kiti leo inamwagika damu
cheke tu maepe cheke tu cheke tu
Tawi.